murakoze cyane ariko ari mugenzi wanjye wari umpaye ikibazo niba ashobora kunyendera nkagisubiza nta kibazo
nta kibazo matabaro
hari ikibazo mbonye umuntu aribaza ati ejo bundi agisabisa u Rwanda rwavuze ko ngo rwifuza ko ngo bashyira ingabo hagati y'u Rwanda na Congo kugira ngo babuze ari ibiriswe ngo iva mu kindi gihugu ngo y'abarwanyi ijya mu kindi bijya kumera nka gutya ese kuri wowe utekereza ko icyo kintu kigamije iki turabizi ko munisiko irahari ari ukureba abava mu gihugu bajya mu kindi ndabibona kandi ndatekereza ko hashize igihe kinini cyane nta bitero bya FDL biraza ku butaka bw'u Rwanda ese izo ngabo zaba zigiye gukora iki mu gihe MONUSCO ihari ishobora kureba ko hari umuntu winjira muri Congo hari noneho n'u Rwanda na rwo rukaba nta kibazo rufite kuko rudaheruka guterwa izo ngabo zaba zigamije iki kandi wenda zava hehe ninde wakwizerwa mu gihe MONUSCO itizewe kandi noneho nayo ituruka mu bihugu bitandukanye
icyo nakubwira cyo iryo ni amakenga nta nake bizageraho icyo bigamije ni ukugira ngo bazazane izindi ngabo ahubwo bajya aribo birirwa bahakana n'aba MONUSCO bamwe batanga raporo zindi abandi batanga izitandukanye n'izabariya hagati aho ngaho rero u Rwanda rubashuke rubateranye hagati yabo niba zabyemera ngashaka izindi ngabo zijya hagati ya MONUSCO kuko MONUSCO n'ubundi nigenzura muri Congo kugeza no kuri uwo mupaka noneho bakayigiza inyuma bagashyiraho abandi UN ikabyemera ikemera ko ingabo ziri muri Congo zo bashyizemo batanga ari amafaranga na kuri yakozana ni akazi bakemera ko hajyaho izindi ubwo birabareba nkanye MONUSCO yakabaye kuba ikwiye kuri hariya abanyarwanda rero nibarimo kubisaba n'ibyo bavuga buri munsi bavuga buri munsi ko MONUSCO nta kimaze ko ahubwo kwisahura kwifata abagore kwigira gute ni uburyo bumwe kugira ngo bakomeze kwandagaza MONUSCO kandi n'ubundi ko bagiye babikora nta munsi n'umwe bakigeze bandagaza ingabo za Loni ariko rero ni ukugira ngo babone uko bashyiraho puresha kugira ngo bakore amanyanga yabo ariko uretse n'ibyo n'uyu munsi numvaga bavuga ko Kabila ari buhure yemana na Kagame bagahurira Addis Ababa bakaganira kugira ngo bumvikane kuri icyo kibazo ntabwo ubwabo bubaye ubwa mbere kuko nababwiye na mbere hose habaye imishyikirano yabereye za Rusaka muri za 1999 yimva Rusaka biraza biza hano South Africa yitwa Chance ya Fanicite barasinya bumvikana ko RCD igiye kujya muri guverinoma nyuma yaho haje kubaho imishyikirano yabereye Goma hagati ya Kabila na CNDP ihagarariwe n'u Rwanda haza kujyayo Obasanjo na Mukapa gukurikirana iyo mishyikirano ibyo byararangiye ubwo Nkunda ariwe wari wanabisinye arinda anafungwa avaho aza kujya Ntaganda noneho hariho M23 nabyo Kabila niba abishaka azabikore bizarangira nk'uko n'ibindi byose byarangiye impamvu ya ziriya ntambara ntabwo zishingiye ku mahoro zishingiye ku gushaka ko Congo ahubwo bayidominatinga nabyemera rero ko bakumvikana muri iyo kontekisti nabyo ibyo bizakorwa zaba izo ngabo yayo mishyirano izaba muri Addis Ababa byose ntacyo byazamara igihe Leta y'u Rwanda izaba igifite politiki ya diporomasi ya deligerensi yo kumva ko abaturanyi babo bazahora ku nkeke bakumva ko buri gihe bagomba gukora ibyo bifuza atari kugira ngo bumvikane nk'ibihugu ariko ari kugira ngo bafate amabwiriza y'ibyo Kagame aba yababwiye ntacyo byazageraho izo ngabo rero nibyo kujijisha nibyo guteza urujijo nta nicyo zamara bananitse bamusizeho ibyo nakubwira ko yaba ari amakosa ku rwego rwa UN murakoze
ok murakoze cyane kuba mwemeye gusubiza ibibazo.